mbali na maovu niweke. Kwako nasongea, ushindi nipate. Nisaidie Yesu, nisaidie Baba, unisaidie Yawe, nisaidie.